Yawucela ibhidi before lesidalwa sibaleka man. Eish, susa. Yasenimthathaphi hloko sabini. Hayi. Nelandi sidalwa sabantu kude ngizosiletha la hip hop. Hayi man. Bathusile kanti akasiboni. Bathulimele kanti akasiboni. Bathuyazenzisa marangoni. Hayi mara yena shame mental disturb. At the news I saw they lost the giraffe. As I looked at clothes I'm gonna ngathi uyena.
Uyena. Uyena.
Senyamzwela manje street cool. Lana ngiyasidlalela ngamadole tennis. I wonder unjani ngeenyawo ze drama. Hayi. Imiponzi yakho ngathi imuno yami. Le pen engibhala ngayo ngathi isandla sakho. Uyangitest engabe uyatest umzimba wakho. What if you HIV? Ngiyadlala kawo i-TB. Eish, ayi wrong lento engiyenzayo manje. Ngizothi ngiyakulanza uhleke uphuma amathumbu. Phela umzimba wakho obambeki songaze uzinyele. Ngisaba nokukubamba sengaze ngilimase. Ngisaba nokukusondela ngathi uqala ukugeli. Wesikhokho sepapa kawubuso uqinile. Incaza yakho ukuze ikufithe mele isinwe kayi-10. Ngekhepha ngikhulumi maybe ufasa yonke. Ma ngakhokha incaza yami maybe gawi kulenga clara. Abasava bi-abortions babona ngawo. Ngekhanda le-rectangle datha ligcwele i-meds. Eish le albhani izongiphathisa ikhanda. Abantu abafana nohlokisa nje bayakaka. They say on the shop there's free. Idos, eish kana ucabi silungu ithi amabidido. You said I can't diss mara nongishaya i-hit. Eza majida mele sibe nenzabhanyana. Mara hashem kuhloko zaphile. Mhlazo, ayi yekani ivasi blank yabantu. Toothpaste, vasi blank. Cabanga sahlula ibhakede le-atsha. Namacica msindo strict code. If he had a beard bekuzoba ngqono. Ngoba umhlathi manje ngathi triangle. Nesmile sakhona sisathusa abantwana. I want to chanyela kanjani ehood. Weyingodo ngaphuphi izinengodo. Hayi yekelani u-street pole bafitha ikwanele.